Parliamenti ragide ministry ehevye ngodo nevye ntambula okwongera okusembereza district obuweleso bw'okukanika ebyuma ebikola engudo zikolebwe mbudde awatali kwekwasa nsonga yonna kiddiridde okukizuula nti mubalira omwaka gw'ensimbi ogujja ensimbi ezigerekeddwa okuddaabiriza enguudo ntono nga bino birabikidde mu alipoota eyanjuddwa amyuka ssentebe wakati ka palamenti ak'ebyokuzimba Tone Awanyi. Ababaka balasa obwennyamivu nti enguudo ezisinga ziri mu mbeera mbi olw'okuba enteeka ey'okuddaabiriza ebyuma ebikola enguudo nzibu ebifo ebiddaabirizibwa biri wala. Sipiika wa palamenti Anita Monga agamba disitulikiti ziri wala nnyo n'ebifo awaddaabirizibwa ebyuma ebikola enguudo n'anokolayo disitulikiti eziri mu kitundu kya Renzori n'obugwanjuba bw'eggwanga nga ebyazo bikanikirwa mbalala ate ng'ebuvanjuba bw'eggwanga ebyuma byonna bikanikirwa Bugembe mu disitulikiti y'Ejjinja wokka. Sipiika Monga bino abitegeeza ababaka mu lutuula lwa palamenti leero. Akakiiko ak'ebyokuzimba bwe kabadde kanje embalirira eri mu bubaga eya minisitule y'ebyenguudo n'ebyentambula.